This is your number one producer, DJ Divine.
ZenWop.com. Manager Sasi Bweni. Sasi Bweni. Meme in the Biu. Meme in the
Blue Sky.
DJ Divine. DJ Divine. Blue Sky Music. Sky Music. I see you. I see you. Kuletera nkonchi true story. Nkonchi true story. Chienda so. Chienda so. Chienda so. It's a part of the year. Bambiri wa maseka atinjine wa masie. Nima visura, nima pembela ambue. Nima zivati wate visa balansa. Mapembelo yanga ya saka balansa. Nima tambata wa siniri tokativu. Ababantu watuta wa vali negativu. My pressure ni motivation and stay positive. Nima batamba che ababa niseka. Mu meditation ni mangala cheneka. Hawa wishi kwa zeho nitanjiza. Manga nikabanjo mafuto ya niriza. Kuri Mario Ero na my fake friends. U double backstabber ni best friends. Kulira kumacha wapi. Life in your kosa. Special ingati ndiwe gelu. But taking advantage. They never support. Mulungu wanga siya ito ni Jehovah. So ni zivati one day ni zaka sofa. Ine best friend dia lipa mira. Die aziva mariro ye ni marira. Manga chikufu cha boka ni machucha. But God knows that I got a better future. Olo kufipe ni ziva inatikuzacha. I got no beef lawa ndu manga ni bucha. Ka one stick olo muzi kama pusha. Mulilo sunga si mengati umabuncha. Ni apa mente yo siso ice cream. My heart melts si manga ni ice cream. Inesini kwa na batiniri na my dreams. So it seems nina my pressure manga manzi muma stream. Ngati ndiwe mwana wa masi. You are on your own. You have to try hard. Extra hard. You have to push. I'm gonna push to the highest extreme. I'll never lose my self-esteem. Suza kanipeza na kasha sugar daddy. Awawa satana ndiye vanyonga bradi. I'll never for myself na enda poku waji. Always do best or okuri beri waji. No matewela batini funa mabini. Ine nakana kungala slay queen. I have a purpose to which I'm codini. So why inizi wanonge na makodini. Self-motivation elo ni na discipline. Original nori saiko no pini. Kulibelo ko education is the key. No school olo blue ni kaki. Baka ni kagwire kwa makaki. Ama ushamu ni velo ko kumanda. Kuno muna tisi andava niyo zanda. Banko kuno banu kila chivanda. Sindine flower bati wafuno ni kanda. Nga gelo ya kadochi te wana simi anda. Pepana si buen. It's Meme in the Biu. DJ Divine.
ZenWop.com.